de nagiller sous noir tu m'as oh gele gele basi mete pe ah
shangwe zetu nazivu megi bagede nagilgil ni shangwe ni elija na shiro atupambia harusi kwa hatu walotua kuifunga ndoa halali nilobaki ni laheri waenda po nyumbani
baba Josefu mama Martha muageni shiro
mupeni na radhi kamili aenda po gede dada shiko afurai akupa kwa heri ndugu na marafiki gilgili wote wakuaga mzee Samueli hatunawe twa sadiki umeridhia mama Grace na Naomi mpokeni mkaza mwana darehe mama furaha mapenzi nema wafurahi kukupokea shiro mpiao nyumbani kaka Amosi na Elisha Morisi pia Harisoni Emanueli na Isaya wakupokea jimbagede ndoa ni jambo la heri pongezi kwenu maharusi mola awajalie na mema mwapo nyumbani
wapichoa wapikabuda harusi tunawa tunayo vigele gele basi
Tunazivu megi bagede na gilgil ni shangwe Ni elija na shiro atupambia harusi Kwa hatu walotua kuifunga ndoa halali Lilobaki ni laheri waenda po nyumbani
Baba Josefu mama Martha muageni shiro
Mupeni na radhi kamili Aenda pokede dada shiko afurai akupa kwa heri ndugu na marafiki gilgili wote wakuaga
zine ni ngoma kimbagede furaha rero
jere jere
zalunganya elija na shiro
kihalali
sangireni jeni unaza rero
Joyo joyo
wakale tototo elija na shiro
Joyo joyo
Zine ni ngoma imbagede furaha rero
Jere jere
Zalunganya elija na shiro
Ihalali
Zangireni Jeni unaza rero
Joyo joyo
wakale tototo elija na shiro
Joyo joyo
Zengede Zegede, zegede, chesa, chesa, chesa. Wapi elija na shiro, imbagede oye, arusi tunawa tunayo. Vigele gele basi, wapi sifa, wapi hari, wapi roro na sofi, kula ngoma. Zegede, rekebe, ah, vigele gele basi, Africa sounds bad.
Ni ngoma kimbagede furaha rero
jere jere
zalunganya elija na shiro
kihalali
sangireni jeni unaza rero
joyo joyo
wakale tototo elija na shiro
joyo joyo
zine ni ngoma kimbagede furaha rero
Jere jere
zalunganya elija na shiro
kihalali
sangireni jeni unaza rero
joyo joyo
kale tototo elija na shiro
joyo joyo
Ziki Studio New African Sounds Band.